on the mix. Upaswi kukata sama Hata kama magumu yanakufika we Kwenye maisha Upaswi kukata sama Hata kama magumu yanakufika Mshahara utoshi Na majukumu yamezidi Usife moyo ndugu, usiwe na choyo gubu Hata bila vurugu, utafika pale Nilie mbenda kanuza moyo, amefanya nilie Hata raha ya mapenzi, tena nisione Soko inaniumiza Zile ndoto sijatimiza Na tabasamu usoni Ila moyoni naumia
Pambana kila siku niko pale pale Hizi shida nizende mbale Matatizo ni atahe Mshahara utoshi Na majukumu yamezidi
Usife moyo ndugu, usiwe na choyo gubu Hata bila vurugu, utafika pale Nilie mbenda kanuza moyo, amefanya nilie Hata raha ya mapenzi, tena nisione Mwenzio